Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarou dit amen et fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare Noga et Jagon Lourouzé, Itan Timil Ken, Sapo et Jagon Yande Kapirima Silima Chapat et Ney et Jumil et Tawa et der Maison de la Presse. Bon, on dit que nous avons Kabarou du Yumar Wegol. On compétitif de Fakalda de Korangal Tabet, on a Kotonga, Kowakar Junior, what they were doing to a large lady made in disability, the quality with Sabengari Yudu de Kassen, all it in the Vitan, one of the good and what they saw her lady made in the Fangate Army or Yoga Mapedungate, Sarusian Kodi. Lehen konjoto wa kuliti wid lehen ko dum wana dabare fe be kuliti wid hono ko jappino ko du dum wada dum gasay wakati joni dum hokka dum sukabe jokol wobe kasen anto hakkilaji bondi wid baman kaborde leedi me den difa narta ngedum en arme dum wonono farasi mobno dirta barkano hulitawede be gondi lo wadi dum won le keri leedi me den dito hakkune mali kanye e niger lehen dum be kuliti wid be jito mobilaji jadin kobe didi kanye e chondi mu en fu be kebi e banti ton sudu assemble nationale leedi me den di hulitawede wakati joni be mailiti dum wonono kalmo sadaji di lamo hani heejade di be kulitude milliardouji ujunere e temede jeddi e chapande joy e jeddi sefa dum hani watte le hen hitade hikkande wakkati jono faabe ngado hono kibar jam e deder kalde de kawrangal du faabe jey hono ngal waawi tabirede secretary dum hono kabaru yi moddi mi jogino do hande di bismillah mo rod e heedade tagal ko gere de fu cinnina kaldale kawrangal do bomoko do wakkati jonobe jeewa yalla hono kaldale kawrangal tabirte le hen hulitaver so be ngiide ko warata ko be kulitan wiide dum won hono gube murtude gonde sa haleedi meden di yalla na ngatteli arme wobbe mabbe du ngatteli ciudi sarwusin koji di usman diko
nanugol murtube hibbe be e soldetengal ana e sandu dabare kawral alger ngal timode mum wadi noga le rejoin de gube murtube de cinnininde ko yone murtube nanata e golle laamu kany e soldetengal darnibe dum bi yo dum dabare tongido e bugol murtube hibbebe nokku goto fedda ana wondi asude fa famana hebe kani bamede kanyu eno yubbe inde mabbe go hani windirede tiagal mobagol mabbe nokku goto bangol mabbe golle e nanti debbe yimbe hebante jogala natugol golle ana wodani du bamanobe se njoppi kaddule lamube ana winda du be bantere golle e galangaaji dibe jogino pade mabbe yopude de adadu fay goto anda kaka edum wondi e miijango mongo le larme dunke en ande bi ana kulti pati dun lato metti mawde le larme me dum fu fuddan se fedde jokkitito golle kawrangal jodike ila batu noga tati lewru juin humani be nan gondi e windude sareaji e hejo golle fedde de batu wadan nyalade garoje de e dow ko tongete ko ba gedde luttondirde de fu jabana dum
ko wi'a fa yimbe murtube ngartire le arme leedi meden di mabbe du ngattele ciudi sarwusi di ko wakkati joni dum wonde waddude halaji kewdi le leedi meden di ko honjoto wobbe kolitiwidi le hen ko dum wana dabare sabbe debbe kolitiwidi ko jabbi ko du o do golle golla gasay dum wada du so sukabe jokol wobbe kasen keba hakkilaji bondi wiide bama kaborde le leedi meden di fa darta ngedum mu en kanko professeur Issa Ndiaye yo jangino jande do do wure le leedi meden di kede barke sise
dum wana hunde heere sabbe en ji e le talki kaldal e kawral tongadi ko betti ko en jihi e le majjun e mati e le majjun wala fuu ko dun nafi e le bangal tiidan laaji godudi di kina tan dun laati ke sababu hokkude yimbe bamunobe mal golle ka dun hatta be wirfude wattu fuunde be mati ko buri dun mede mila eden kaani andude wiide tiidan laaji godunodi idi godi fa hande so tawino kasin dindo e golle fuu baman malfe so niso en mikitike sukabe gonbe e le raison gaaji keddidi di hono dum watte mede mila dun ko wodi wadede ko beyden hokkude be yakawere be pillito e dow majjun mede tajjor wiide ko gondi halde ko pene min dabare fu mon jimi mbawdo latade sababu ittude diti laaji godudi di kina yimbeele gonbe tonbe laato martinobe kumpa le golleji di
sakiraba do bal nitri mi joji modo hellame bemal anengal mi noddirta phase facebook go kanko horeejo ministre embe holitam wedo yide dum wono no ballobe leedi meden di kenyan ko yide mabbe ko do holitam wedo be kalti do hen dum wono heejo politique mako ko holiti wide ko kanye fa yotta yade ono jam e deder wartete le nokko balle ballojo mali debbe koliti wide fa hande be tawda e mali be koli lam odu le hendu kanko horeejo ministre embe holiti wide be jawano be ngatta fu yalla kaldale kawral tininangal antabe le leedi meden di kanko modi bo keta o yide dum wono yerube amen gombe to ortem tokede usman diko
aujourd'hui on a
hande tinare e tibara ko kala woni ko men kaaja biden jeli inde fedde aduna heba hakila bawde e anniya fa yidi bibbe mali lato se kawranga sinnama yo puddode golle gongaraajo hande to kidal to yimbe ngala ndiyam cenidam le kidal e region gaaji goddudu yimbe no ngurda ana hoji dum ben dabaaji ngala no ngurda kebana ka du ngura le region gaaji di janginede l'école uddi doctoroje ngala ton dum fu hande ana waddana en se eden jidi dawle e darja bangal yimbe ton hebande de cedele fu jogala ko yaawi
holita wiyade laamoɓe ɓeydi gal musaɗɗaji mabɓe ɗi kasen ɓe mbi ko hani ɓeydide hen ko hani ya fa e milliard uji capanɗe nayyi e ɗiɗi CFA wakkati joni sa hawrini gal musaɗɗa ɗi fuu ɗin ya fa e milliard uji ujunere e temeɗe jeɗɗi e capanɗe joyyi e jeɗɗi CFA ley henduɓe kolitiɗuɓe ƴeewa yallah hono ɓe gaɗɗirta ndenagoley nokku o ƴeweedu yallah kaldal e kawragal antaɓe ley leydi meɗen ndi kanko ɗo noddirteɗo Mamadou Igor Diaraw yo ministre kuminiɗo hono keɓe ley leydi meɗen ndi o yiidi toon woni yeruɓe amen gomɓe to ortem to keɗe Ousmane Dikko
Mauritanie Niger Tchad ana gaɗa ley keɓa leydi mum en temedere fuu sappo e tati sappo e nayyi fa yaade sappo e joyyi ɗe fuu ley dabare ndenagu leydi mum en mbaɗine ley duuɓi cakitiɗi ɗi jawdi gaɗetedi e ley ndenagu leydi ndi temedere fuu yettaki sappo ley saria ka milliard ji temedere kennama hen fa dartina dabare ndenagu leydi ley kawral ngal min gollidi e fedde nde ende wonno du to Alger to min dokki taƴoral du ley puɗɗoɗe golle milliard ji sappo ana mbawi heɓede so ɓeyde
arɓe france gonɗo ley leydi meɗen ndi moɓe noddirta barkane hollitan wiyede wakkati jonoɓe ɓe gondi e lohaadi jiyadinkoɓe ley keeri leydi ndi ɓe puɗɗi lohaadeɓe ɗum woni jeegon lewru juin ƴaɓɓinon ɗu fa yetti noga e joyi lewru juin ndu ɗum wonon keeñe ley henduɓe kolitiwiɗe ɓe nangui to mobilaji jiyadinkoɓe ɗiɗi kañe e condi keɗe ko Barky Cissé haali dow hen
lawgol ngol fuɗɗi e ley cercle ji ansongo e minaka ɗum waɗi e ley soɓɓudu ɓaleri e sahal laamu gaawa o ɗum waɗi e ley martingol kumpa nelaɓe imminaɓe jawtoyi keerol hakkude mali leydi niger fa yettoyade e soɓɓudu akabar nokkuji ɗiɗi woni ko lawa ley majje ɓe tawi toon mobile gotel e motoji ɗiɗi lawgol ngol waɗi e faabodiral laamunkoɓe leydi niger e on wattu jaati eɓe gonduno e lawade e sorrasi en niger e ley sahal leydi muɗum en ndi temedere capanɗe nayon sorrasi en franci kañum e capantaton sorrasi en niger kañum en gollidi oɗo golle ton dum ɓe maati mobile gotel e condi fa yettoyade e kaake kumpitirɗi ɓe jiitoy to nokkuji tati to yimɓe bonandaɓe ɓamata ndiyan kañum e essence
bete hande holitawe ɗum won suudu mawnuɗoɓe kaani sawnintini ɗum wonon yimɓeleɓe ñawuji ra daaɓoji mbawi nangude fa yettoyade ɗum wonon jonta e bula ɗe gori no holitawe nduɗo suudu mawndu waɗama ɗum wono suudu doctoreoɗo mawndu wonno ley leydi meɗen ndi ɗoɓe noddirta point g gal musaɗɗai koɓe gatti ley hen ko ana yafa e million capantati e jeenayyi CFA ley hendu wakkati joni ɓe kolitiɗeɓe paabot fa ɓe ƴeewa yallah hono ɓe kaɓirta e jonta e bula ɗe ɗum won hono ñalawma keeƴanaɗo kibaru cellal e adunaro allah ndu fuɓe kolitiwiɗ ɗiɗo yambereji fuɗɗi bete hannden ɗo boma ko ɗo toɓɓere ndeɓe cuuɓi hitani hikkande haybude ñamduji ɗi duɓe tinno ñamduji ɗi laaɓa ɓe kolitiwiɗ sa ƴeewile adunaro allah ndu ko yaata million ji ɗiɗi ñaw ɗiɗo ñawuji fuu hono wayde laaɓal ñamduji ɗi ley hen ɗum heɓete wakkati joni ɓe kolitiwiɗ so ni ñamduji ɗi laɓɓinama eɗum waɗa du so ñawuji ɗi ɓuyto ley nokku meɗe o kanko allah e siso yo sakkike meɗen goto mo wonno toon keɗe ko haali dow hen
ñalawma amen hannde o hollitidde jama o hitani ande fof ñalande en tout on wiya journée mondiale de la santé o jonkam min mbi jonkam min gara mon célébré tem komi kalta komi gadi débattre hande ko jama ana waɗa en fou concerné hoɗum ɗum woni ɓe mbi kulle men ko ñameten nono mbawɗen mottide ɗi ƴilate remete to fa ley fotire fa ñamete ay ɗum woni sababu dental men hande fa kolle bandiraɓe men rewɓe bandiraɓe men worɓe reedu lottake ko natta ley reedu fou ana hani sikke sikere ƴeewe no ɗum wordi fadema ñande quoi ay ɗum woni rentine hande ɗo
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeewele hoɗo ne ley réseau ngaji ɗiɓe kolitiwi to kulikoroto kasaro goto waɗi toon yimɓe taton keddiki ley hen taton woɓɓe du barmi ley hen oɗo kasaro ɓe kolitiwi ɗum won hono karngawel pamarel kañum yeeso natoy to e ben wakkati joni andaka fof koɗe sababu majjum caggal muɗen gardan faaɗo sigaso ɗo ɓe kolitiwide hannde sukaɓe jokkolɓe ko yaata temedere kañum en jalti toon faɓe kokko sukaɓe jokkolɓe gomɓe tonɓe hakkillaji tinno foti jara doro guji bonɗi ɗi saabi dey ɗum wawi waddude hono tiɗallaji goɗɗi kasen ley ɗeɗo yimɓele jaroɓe ɗi caggal muɗen gardan faaɗo tumbutuɗoɓe kolitiwide hono projet keeso goɗɗo kasen ɓangi toon ley oɗo projet du heeƴe muɗumɓe ƴeewa yallah hono ɓe cakkirto ɗum wono basiji foti gaɗa ley laamu tumbuto ley hen duɓe kolitiwi ɗum hono suka jokkolle fou kajaɗo wattude ley hen koyɗum ana wawi wattude ley hen koyɗe muɗum ko foti sukaɓe jokkoɓe temedere ana ley hen wakkati joni o caggal muɗen garanti minire faaɗo banamaɗoɓe kolitiwide ko foti million ji sappo ɗum gal musaɗɗaji muɗum watta ley ɗum won hono robine pompiji ngaji nogay ko moƴƴintina toon ko ɗiɗo pompiji ɓe mbi moƴƴintinama ɗum woni hode commune madina sako iɗum ley laamu banama o ley henduɓe kolitiwide pompiji gonɗi toon ɗi ko foti hannden ko ɓuuri hitande hannden jaati ɗiɗo pompiji yo ɗi bonɗi no gaɗɗo oɗo golle ɗum no walde nde wona e jeeya laamu nde ɓe noddirta humanity frist sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande e kabaruji meɗen ɗi ka fa hande kedde heɗade hono andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi